Kuma wali nire katonda
vibes
ya tembera eso se obuzito sapo yobu yali musajja mutukirivu ngatya katonda ngatewali kimutiisa tiisa yalina ebyobugagga bingi ng'era yasingayo naye nga tebiyinza kumuggya ku katonda waate lwali lumu sitani nalumba nasanyawo byona bye yalina Yobu we yali omulamu yenna nalwala nafuuka mwavu olusholo omunaku asembayo naye yadde yabonabona Yobu teyakolimira katonda yasaba yalina teyamwegana era bwatyo katonda yamuviirayo nawangula kangume nindirire katonda yatyembera esuse obuzito nkimanyi eyayambayo gumulamu tewali kimulema kangume mulindirire guma olindirire katonda yatyembera esuse obuzito nkimanyi eyayambayo gumulamu tewali kimulema guma mulindirire wano bani abamenyese emitima buli kimu kyasaanawo tebalina mirembe otulo bambi batwerabira anti basula balowooza ku bizibu ebingi ebibatawanya mu butuufu bingi nnyo tebasobola kubimala bwagolola omukono gwe Yesu omuyaga gunateeka atwagaza kimu kumwesiga yagamba tusabe tunaweebwa tetuva ku katonda yatembera esuse obuzito nkimanyi eyayambayo gumulamu tewali kimulema kangume mulindirire guma olindirire katonda yatembera esuse obuzito nkimanyi eyayambayo gumulamu tewali kimulema guma mulindirire Ooh. mama.